Mkwatako, mkumatira vitolenze kwatako, yeah. Mkwano kwatako, mkwakala geta bufida solo. Oya mkwatako nze mkuwangolo. Kamu niyala tuzine siro siro. Ya de baby tulimuvide wechiro. Yo boy love danger. Mkwatako, mkumatira vitolenze kwatako, yeah. Mkwano kwatako, mkwakala vitolenze kwatako, yeah. Katino kakuwane kakusute, olinga supunze kakuhute. Wewe ya chivumba ya kutante, mkwa gala vinyo kusinga sente. Aku kwa takonze mkubateke, baby girl I love you too, I miss you too. Dale, I love you too, I miss you too. Mkwa tako, mkumatira vitolenze kwa tako, yeah. Mkwano kwa tako, mkwa gala vitolenze kwa tako, yeah. Sikini eri nacho, ofigani yawe nacho. Mkwa gala ngomwane wageto nengwa cho. Nyweze chicho, yenzo uo. Mkuli yondiyo, itayo tuwelave. Tubikole nela nga moze edio. Edo vozi dunji ya sitirio.
Mkutima wanga baby kwa
niyo. Baby girl, I love you too, I miss you too. Dale, I love you too, I miss you too. Mkwatako, mkumatira vitolenze kwatako, yeah. Mkwano kwatako, mkwakala vitolenze kwatako, yeah. Katino kankutwa lijena kulira. Ate kula mze kumyaluje waka. Watambula baby, omenya mateka. After here baby, tudawaka.
Geta kukida solo. Oya mkwana konze, mkwana wangolo. Kamu niya watu sina siro siro. Iyate baby, tulimu vitewe jiro.
Manager with international, be a miss on no on no print.